wako shalo utanipata depend. Sitowi tu ngoma bana, ina depend. Wabonge mbaya in public na wamejaza DM. I see them, wakule moto na wameze simen. Kama una noma na meme manega, enda kwa studio na ngoma anika. Dutu kikutana we you a man, utaweka kando yako pen. Make poster, side on a K.O.T. Bado jobs angu ni K.O.D. We asara, mi biashara, I'm the A when ni A.O.B.
Kama una noma na meme manega suniko. Kama una noma na meme manega suniko.
Tell them, wache kubonga nisha pay my dues. Only person alibonga kwa keys, na kapata million views. Na VIP kasi remi, aya, wait a letter juice. King kaka bado mtemi, aya, call it track abuse. Ati nilibonga mbaya juice, yeah. Na nikuwa sera na kula sushi, yeah. Waligwa kamati kama tunji, yeah. Don't come at me, but it's stupid, yeah. Bende no mind wako behind you. Alif it mess you to thani camp nu. From Islando tuona makampu. Treat you kama riazo, run through.
Kamu na noma na mimi manika suniko. Kamu na noma na mimi manika suniko.
Struggle, either pasuka my shit. I don't know you, you don't know me. Kwani kuna noma wapi? Ai.
Kamu na noma na mimi manika suniko. Kamu na noma na mimi manika suniko. Kamu na noma na mimi manika suniko. Kamu na noma na mimi manika suniko.
Kamu na noma na mimi manika. Come on, I know wanna be my nigga. Come on, I know wanna be my nigga. Come on, I know wanna.
Bado kuna watu kuna noma na mimi, wana nona na mimi. Mimi nimetulizwa na noma kwa nini? Ama juu ni mwarusha kanini? Msipeleke kijana chini. Oya oya hiyo ni old money. Bado mnaongelea 6.5. Mimi wanga ni less talk, ni vile story ina go inside. Uliza chewa sako sako. Do ina go inside. Nilia majuzi mtamta, vault ya bank ndio na reside. Kama bado kuna noma noma, na mimi maninga nigga. Basi tu nego nego, uda bana, nego nego.
Kamu na noma na mimi manika suniko. Kamu na noma na mimi manika suniko.